Hi, mom. Just gonna go and I'll be back soon.
Yeah. Mixture.
Don't worry. Yeah, yeah.
Kuno sizu teka singa topilila Menezi kuyendela slow singa todikila Datopa ndi ulo vabola ndilo wenta honi Ndika rane haso mwina dola nkazi wone Ndika kafika maisi nga kuiwale Nzome ndi kukabanga ndi zatu wabale Ndiku pita kuzimbata soka ni mbale Zima ndi wawa Ndika ona neba kujela mazira Ndendi madankawa Ndika gono zuka nyumba yozila So please mama pray for me Everything I do for you Ndika wake hard don't worry Ndikubwela bomba don't cry
Ndikubwela bomba don't cry
Mana wanga iwe
Mkwabwino, mkumbuyo, mkwabwino Munandi bala, bala, munandi veka, tewela Ama, ndakula, chisogolo mfuna kupita Naneso mfuna kucheta, dili ndi sogolo labwino Mfuna za kale na mwino, kale, kale Ama nijandi kale, zomu ndune nazi mbese Chiembeka zomu gwilite, nane mfuna ndichite Dili ndi sogolo labwino, mfuna za kale na mwino
Uziwe wasia haji bale kuno Oh, manaiwe Manawangaiwe